People of God, this is Joshua Nankwe Nankwe. As you can see right now, I'm with Minister Divine. We are going to do covers for Muke Zambia and Francis Kadongi. Listen.
Zambian Gospel.com.
Oh, echishimba na kwata mubumi wanti. Ukulamba lala pakupepa mucheni chabalesa. Echishimba na kwata mubumi wanti. Lelo ine na kake chevo cha kwa lesa wandi Pakanwa Yosefe
Mulafi Yesa ye
Echili wecha saminwe kwa Yakobo Yesu echili wecha poneshe kola yati Epana domu shita ya manwele Oh Enkonto ya ndi mushita mwapashi Yesu oh. Ukulamba lala pakupepa kumasasha palesa ye
Echishimba na kwata mubumi wandi
eh. Ukusangwa mucheni chavalesa Chila nshita ne shita mwebantu
Echishimba na kwata mubumi wandi
Ukulamba
Echishimba na kwata mubumi wandi
Oh, nangufya kosa mubumi wandi Nangufya shupa mubumi wandi
Echishimba na kwata mubumi wandi yeah.
Thank you so much for watching us. See you next time.
ZambianGospel.com